Siku inaanza nikiwa huru na mwenye furaha kwa sababu nyumba yangu pamoja na gari nimevikatia bima na Resolution Insurance. Afya ni kitu bora zaidi. Nimejikatia bima na Resolution Insurance. Lakini hata vifaa vyangu vyote vya studio nimevikatia bima na Resolution Insurance. Resolution Insurance, tunalinda unachokithamini.
Put your hands together for Humble
my story. Nimezaliwa Mtwara, Tanzania, huko kijijini Chitohori. Hapa mjini nimezamia, ndoto zilikuwa kucheza boli, mara ghafla kwa mziki zikahamia. My daddy, I'm sorry. Swara tano kupenda uliposiki, kama utani sini kanza kuimba. Mungu siasumani nikakutana na Simba, akanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji.
Nakupenda maraika.
Maraika. Yani umewaribu sana wewe ngozi.
Ulikuwa unafanya mazoezi nje hapo eh?
Ndio.
Nilikusikia, nishakupa note ngia mazoezi. No.
Thank you.
Fitina za ndani ndani mara hamu anavimba. Atapendwa na nani, makonde watanda himba. Nikajipa kimani ipo siku nitashinda maana Mola ndo mpaji. Hey, now I make my paper. And I bless my family. Pole walo nicheka, enzi na vaga kanda mbili. Never, usikate tamama na Mungu anakuona. Never, usikate tamama, angaika kila kona. Remember mama told me, my boy, binadamu wana wema, watakuchekiaga usoni ukiwapa kisogo na kusema usifadhi chuki moyoni, yalipe mabaya kwa mema, jifanye ukumbuke uyaoni, ndo maandiko yanavyosema. Nilimtanguliza Mungu kwa swala, mara ghafla kaja mzungu Sara. Thank you my baby, you love me, you support me, I love you too. Shout out to my nigga Joso Mipango, Jabulanti Topa, I got love for you. Nyama mkari Buda na mchachambo, mwambie tunapita so mikono juu. Najua maisha safari, mi bado sijafikaga, long way to go. Ila naiona fadhali nkulala wakika na kula soka before. Debe kwa zizi alimbagara tandika kimara na kariyako. Geto na kibatari kiangazi masika jomfuwa jote vyako. Now I make my paper. And I bless my family. Pole walo nicheka. Enzi na vaga kanda mbili. Never.